更知道。
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira abantu bashakisha abana babo baburiye ahantu hatandukanye mu Rwanda, kuva Inyacyonga na Mugambazi kugera kwa Rwahama rwa Remera. Hari abantu benshi babuze mu bihe by'amagi igihugu cyanyuzemo, cyane cyane abana bagiye batoragurwa, ababyeyi babareze babakunze bakabagira babo ntibabashe kumenya niba hari imiryango bafite mu Rwanda. Mu nkuru ndende y'ikiganiro murumva umwana w'umukobwa wakoze urugendo rurerure rw'ubuzima akabura abavandimwe be n'ababyeyi be urusorongo bose bisunze. Ikiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994, Inyacyonga mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ku muhanda wa Kigali Gatuna urenze ikabuye. Umugabo witwa Simarinka Fideli n'umugore we Nyirakagina Valentine bari bafite umwana w'umukobwa witwa Uwineza. Abo babyeyi barapfuye, abaturanyi barabibonye, ariko Uwineza nta wabonye yicwa. Nyirasenge Kamagaju Efigeni utuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Kabacuzi, akagari ka Buramba, umudugudu wa Kabayaza, ari mu kiganiro agasaro kaburaga.
Ikindi aje no kuragisha umwana witwa Uwineza, twabuze mu mwaka w'1994.
Mbwira rero, nsobanurira, mwamubuze gute, byagenze gute, habaye iki?
Twari twahungiye Nyacyonga duturutse ikabuye mu Kazarusenya, noneho Nyacyonga baharashe, baharasa turi hanze ku mugezi aho twari tugiye kumesera. Twese twarahenegeye turiruka, tuje kugera mu nzira nsanga nta muntu wo mu muryango wanjye twahunganye, ariko mbasha kubona umwana umwe w'umuhungu witwaga Nambaje wo kwa Simarinka Fideli na Nyirakagina Valentine. Simarinka Fideli turavukana, ndi mushiki we. Aho twaje kuzahurira nyuma byararangiye mu rugo baratashye, twasanze umwitwa Uwineza ntawe dufite. Tererwa umuntu waba aramutoraguye cyangwa se niba yaba yarapfuye. N'ababyeyi be baje gupfa nyuma nyine intambara isa nabi itangiye gucungura. Nashakaga kugira ngo nshakishe niba hari uwaba yaramubonye, tukaba twakurikira tukamenya amakuru.
None se abo babyeyi be umbwira, uyu umusaza wawe Simarinka Fideli n'umugore we Nyirakagina Valentine, bo mwari kumwe icyo gihe babarasagaho, byagenze gute?
Baturasaho twari kumwe ku mugezi, aho ngaho twari tugiye kumesera tumaze kurya. Twese twagiyeyo nta ujyanye n'undi, buri wese yahunze ukwe n'undi ari ukwe. Nta nubwo batwongeye kubonana, twabonanye n'umwana we gusa natoraguye, bo bapfuye intambara itangiye gucogora, tutarongera guhura, ariko umwana baramubuze witwa Uwineza.
Urambwira uti twari kabuye hafi y'uruganda rukora isukari, muhunga mwaganye he, mwazamutse izo za Mugambazi mwerekeje he?
Twavuye kabuye duhita dukomeza umuhanda ujya Nyacyonga, hari inkambi y'impunzi zaturutse Byumba, natwe turarayo turahirirwa. Uwo munsi baturasaho saa sita z'amanywa ku wundi munsi, duhita rero tugenda dutyo tunyanyagira gutyo.
None se ninde wababwiye ko uyu muvandimwe wawe Simarinka Fideli n'umugore we witabye Imana
bapfuye? Barabanje kujungukira mu rugo, barahageze bamara igihe gitoya, bamaze gusubira mu byabo bahita bagenda, bapfuye basubiyeyo.
Hanyuma
bagiye bashaka kumenya
yego
niba nta muntu waba warahunganye umwana wabo mu bantu bari baturanye, wenda bagezeyo basanga nta muntu wamuhunganye. Batekereza rero ko ashobora kuba yarawuzimiriye mu bandi bantu, birangira nabo bapfuye batamenye amakuru.
none uyu mwana w'umukobwa uwineza mumbwire icyo gihe muri 94 yarase nk'imyaka ingahe
imyaka iri hagati y'ine n'itanu ureze ni yarafite rwose kuko ashobora kuba ari nko muri 89 gutyo
gerageza kumwibuka mbese yari azi kuvuga ashobora kumenya amazina ya se yari azi aho atuye yari umwana umaze kumenya kuvuga agatobora akamenya kandi akibuka
yari azi kuvuga ababyeyi be amazina yabo yari ayazi yari ashobora kwibuka abaturanyi be bari baturanye hafi aho ngaho n'umugabo witwaga Rubaduka nakoreta umugore we hari n'abandi ndi buzi ni wari utuye imbere yabo witwaga Gitoni aho yari ahazi ko hari ku rugo rwabo yari azi abavandimwe be ku buryo ashobora kubibuka hari uwitwaga Ntivuguruzwa hari uwitwaga Ntambaje hari uwitwaga Uwizeye na Kambabazi
gerageza no kumumbwira uko yari ateye akana k'agakobwa k'imyaka ine cyangwa se itanu wakabonye kabyiruka icyo gihe mwari kumwe gerageza kumumbwira kugira ngo nawe yibuke mbese yari ameze ate mu maso yari ameze ate yari afite amasoso yari afite uruhanga rumeze gute yari afite amaso ameze ate mumbwira uko amubonye nka nyirasenge uko ari umuzi
yari umwana w'umukobwa mugufi wenda kugira ututama yari umwana w'imibiri yombi ufite amaso mato yaringaniye rwose ntabwo yari afite amaso manini ayakagira isoni ariko ibintu byose umwagira agaseka yakundaga guseka nta musatsi mwinshi yagiraga yabaga ari umwana wogoshe rwose
iyo yasekaga n'iki wabonaga wabonaga amenyo y'inyinya wabonaga se n'utuhe tumurangi twarangaga iyo nseko ye
inseko ye buri gihe yarasekaga akanwa kakaga hejuru kakenda kumera nk'agatenerete hejuru amenyo akagaragara yose
ibyo ndabikubaza kugira ngo nuwaba yaramurabutse ukamwibuka avuga ati ni uyu nguyu nabonye nuwa nawe ubwe yakwiyumva akavuga ati ni jyewe urakoze cyane kumpa abo baturanyi yibuka mbese aho bari batuye yari umwana ukina akava mu rugo akajya gukina n'abandi yari umwana uba mu rugo yari umwana umeze ute
kubera bari batuye ku muhanda ntibakundaga gutuma bakunda kugenda ari umuhanda w'igitaka ariko ukunda guca mu tuntu tw'amagare imodoka n'amamoto akanya ku kandi kurumba ari kwa muganga ku mashuri n'ibindi ubwo rero byatumaga badakunda kugira ahantu batemberera cyane babaga bari aho hafi mu rugo ariko nk'aho kwa Rubaduka barahageraga kuko yarashakaga arakenaga nubwo yagiraga ishoti
ese uyu musaza wawe Fidele Simadinka we yakoraga iki
yakoraga mu ruganda rw'isukari
tugitangira ikiganiro wambwiye yuko hari musaza w'uwineza mwahuriye he
twahuriye ahantu mu nzira tugenda ku musozi ni bahita kuri shahari niho twahuriye mu bantu bagenda ikivunge ndamubona ndamufata akaboko mubaza niba hari umuntu yabonye arambwira ati twahise twirukanka nta muntu w'iwacu twazanye nta mubyeyi nawe yari umwana muto ugize mu myaka nka 12
kamagaju uri hano mu kiganiro ushaka amakuru ya uwineza umwisengeneza wawe niba hari umugiraneza wamutoye akamurera ubungubu akaba akumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga niki ushaka kumubwira
ndashaka kumubwira rwose uwo mutima wa kimuntu mwiza yaba yaragize aramutse yaramubonye akaduha ayo makuru meza ko yamubonye icya mbere mwifurije kuba yagira imigisha y'Imana amugishyikirije ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka twagikora ariko tumubonye nta kuri twabona twebwe twamushimira burya ngo akanwa karakekenga umutima niwushima ariko uwiteka Imana nsenga Yehova yazabura imigisha
urakoze cyane kamagaju Efigeni ndagushimiye kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa uwineza ntarindi zina tuzi ntarindi zina yari afite arafite hagati y'imyaka 94 akaba ari umukobwa wa Fidele Simadinka na Valentine Nyirakagina bari batuye i Kabuye ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasoro kaburaga komeza utegereze wizeye amahoro y'Imana
urakoze cyane
Gasaro Kaburaga
Rujigana Aimable utuye mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kayonza murenge wa Gahini akagari kurugarama umudugudu wa Video arashaka umubyeyi we nyira mashaza konsorata baburanye ari kumwe n'umwana umwe mu mwaka w'1994 aho bari batuye mu cyahoze ari prefegitura ya Kibungo kumini Mugesera Cyitori Kagashi Serire Rwinkuba bikekwa ko yaburiye mu cyahoze ari kumini Bicumbi
nashakisha umubyeyi wanjye yitwa nyira mashaza konsorata twaburanye muri 1994 hari hagana mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu
muburana maburaniye he
twatandukanye mu bihe bya genocide yambutse ajya muri komine ya Bicumbi ubu ni muri ndumva ni muri Rwamagana nahangwa twatandukaniye nawe duherukanira ari mu kwezi kwa gatandatu
mwari mutuye he ava hehe ajya he
twari dutuye muri komine ya Mugesera ubwo hari muri perefegitura ya Kibungo muri segiteri ya Kagashi muri Serire ya Rwinkuba hanyuma twatandukanye yambutse agiye muri Bicumbi
yavuye muri Kibungo yambuka ajya muri Kigali agenda yagiye wenyine
yagiye n'umwana ucutse w'umukobwa witaga muhawe n'Imana Jacqueline
kugira ngo mutandukane agende wenyine n'umuhawe n'Imana byatewe n'iki kwari kubera ko byari ibihe by'amagi buri wese akiza amagara ye yahungira ukwe byatewe n'iki
cyari mu bihe by'amagi buri wese akiza amagara ye yambuka yajyanye n'abashiki banjye ariko baza gutandukana n'acukwe n'undacukwe bagaruka bonyine ntibatubwira ati amashobora kuba atakiriho hanyuma tujya twumva amakuru ko ashobora kuba ariho ariko ntaho tuzi ngo aherereye hehe
uwabahaye amakuru ababwira ko akiriho yababwiye ko aherereye he nyine
tujumvise vuba ahangaha nyine tuba ko ari abantu bumvise ikiganiro ariko ntibaduha neza amakuru bavuga ngo ashobora kuba hari umwe mu bavugiye ku ijwi rya Amerika ko yaba ariho ntabwo batubwiye igihugu aherereyemo
kereka nimba yaratanze izina kariryo uri mu mwita ataravuze ko yitwa Nyiramashaza agatanga irindi ariko niba ari ryo zina akoresha ntabwo nigeze mwakira na mwakiriye mba naramwumvise mbese ubundi muri 1994 uyu mubyeyi wawe Nyiramashaza ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse umva yari afite nk'imyaka 42 gutyo kono bara mu 48 yaranje neza muri 40
ubu rero yaba ari umubyeyi mukecuru w'imyaka 70 n'umwe nta kuntu naba naramwibagiwe kubera ko iyo ngize amahirwe nkakira ababyeyi abo bakecuru nk'abo ngabo mbaha umwanya bakwiye w'icyubahiro hano ku ijwi rya Amerika ntabwo rero nari namwakira ariko uwo muhawe n'Imana Jacqueline uvuga bajyanye we yari afite imyaka ingahe
imyaka ibiri n'igice hagati ibiri n'igice n'itatu yari umwana ucutse umaze kumenya abavandimwe be yari atuza amazina yari wa mwana ushobora kuvuga ibintu byinshi
icyo gihe wowe wari ufite imyaka ingahe bugigana
nari mfite imyaka 16 n'igice ingahe 17 ko nari maze kugira ngeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye
kuva muri 1994 kugeza uyu munsi ntago mwigeze mwibaza muti uyu mubyeyi wagiye ntagaruke umubyeyi tutigeze tubonera amakuru ari hehe birumvikana mwaravuze muti ashobora kuba ataragize amahirwe yo kurokoka ariko nta handi mwigeze mushakira ngo muvuge muti umuntu wese ashakisha rebe ko naho yaba yaragize aho agwa muntu ahamenye icyo gikorwa mwaragikoze cyo kumushaka
ntabwo keretse muri 1996 mu nkambi za Tanzania nibwo twagerageje kwandikira Croix Rouge twakunda abantu buzuzaga amafomu bashakisha ababo babikoze igihe gito abantu bakatubwira ati mwirirwa mwirirwa mushakisha umubyeyi wanjye yitabye Imana turabireka gutyo twicara tuzi ko nyine byarangiye muri no minsi nibwo twongeye gutekereza birashoboka ko yabaza amakuru agashakisha hirya no hino cyane ko twumva ko hari abantu bagiye gufasha kukabahuza n'imiryango.
None uratekereza ko uyu mubyeyi wawe uruheriye ku myaka yari afite atashoboraga kugaruka kugira ngo arebe aho yari atuye bitihishe kereka niba akiri hanze y'igihugu?
Dutekereza ko aramutse akiriho yaba ari hanze y'igihugu kuko twe turacyariho, abana bariho, papa ariho, abahungu bane bariho n'abakobwa batatu, abana be bari na sebukwe ariho. Twumva ko ari umuntu uri hafi yakabaye wenda yaramenye amakuru. Twumva ko aramutse ariho yaba ari kure cyane akawenda yagira intege nke cyangwa se atarajijukiye no kurangisha umuryango we, kubera ko twatandukanye mu bihe bikomeye wenda nawe akaba atekereza ko tutaba tutakiriho.
Mubwire ayo mazina y'abana be n'ay'umugabo we uyamwibutsa, atari uyibutsa ariko uyabwira benshi bumva Ijwi ry'Amerika. Niba akiriho bazamubwira bati twumvise abantu bawe bakiriho bagituye aho wari utuye ndetse ushakishwa n'umwana wawe. Ayo mazina nubwo bwose ari menshi meza, yamubwire umubwire uti mama abangaba nabo baracyariho.
Mama uramutse ukiriho twakubwira ko papa ariwe umugabo wawe Rigano Agustin akiriho, abakobwa bawe bariho, hari Sengimana Sire ariho, Darisire ariho, Uwamahoro ariho, nanjye ndahari, hanyuma na barumuna banjye Jean de Dieu ariyo twita Kadara Rigana, Jean de Dieu ariho, Emile ariho, na Nyansara hari, sokuru ariho Rubimbura, n'abaturanyi kwa Rwameto barahari, Rwameto yitabye Imana ariko umukecuru arahari, n'abaturanyi bandi kwa Girigora barahari. Abo ngabo ndumva ashobora kuba twibukiraho, turacyariho, turubatse, abenshi mu banda twese twarashatse dufite abuzukuru bariho. Nubwo waba utabazi ariko nagira ngo umenyeshe ko uramutse ukiriho turahari, twakwishimira kongera kukubona.
Ndasaba cyane kugira ngo umuhawe n'Imana Jacqueline wigeze kuza mu kiganiro hashize amezi atandatu ari mu karere ka Nyaruguru. Mwawe n'Imana Jacqueline uri mu karere ka Nyaruguru uranyibuka, nanjye ndakwibuka, ujya mu misa icyahinda. Niba ari wari kumwe na nyina Mashaza Konsarata uzampamagare kugira ngo mbahuze n'umuryango wanyu. Urugiga nawe ndagushimiye ko baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Urakoze cyane, ngaho ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Namwe murakoze cyane, ndabashimiye Ijwi ry'Amerika kubera umwanya nanjye mwampaye.
Agasaro ka Buraga.
Rwanda umwaka w'1994 turi Kigali i Remera kwa Rwahama. Umugabo witwa Sande Silvestre yari ahatuye afite igaraji hafi aho, yari yarabaye i Bugande aza kwimukira i Rwamagana aho yari yarashatse. Yavuyeyo avuga ko agiye kureba bene wabo barokotse Jenoside, ntiyagaruka. Arihe umuhungu we Twishimire Richard yaramushaka, atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Nyakariro akagari ka Gishure umudugudu w'Amatyazo.
Ikiganiro nahoze nyumva kenshi na kenshi abantu babuze ababo nyine bakijyamo mukumva barababonye, natwe icyatumye tukizamo twabuze umubyeyi dukura kugeza na n'ubu tutazi niba ariho cyangwa se yarapfuye, ariko tukaba twumva dufite icyizere ko yaba akiriho kuko amakuru yaheruka twaherukaga ngo yaragiye ariko ntiyagaruka.
Ni nde mu babyeyi mwabuze? Ni papa, ni mama, ni nde mwabuze?
Ni papa.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwa Sande Silvestre. Twamenye ntabwo turi gushaka ibyemezo by'amavuko, nyine nibwo twamenye amazina.
Akaba yaravuye aho atuye hari he, hagana he?
Twari dutuye kwa Rwahama. Amakuru twashakishije nyine kugira ngo dushakishe ni n'iki kiganiro cyanyu twashakishije amakuru mu baturage nyine mu bantu bari baziranye no mu rugo kuko mama wari abimubaza agashaka kwiyahura akubwira ati hava utazakenyuka ati hava utazamyuka utazabura nka so nyine ukumva afite ihungabana rero twaje kubaza bari batuye kwa Rwahamani Remera baza kuhava bimukira ngo ahantu bita Irwamagana ayo niyo makuru duheruka ariko akaba ari umuntu wambwiye ngo yabaga mu rugo umuntu iwabo wa mama ngo ni uko ngo papa aza kumubwira ngo aza kubabwira ngo agiye iwabo kureba ko ngo barokotse jenoside yakorewe abatutsi nyine mu Rwanda agenda gutyo nyine kuva icyo gihe ntibongera kumubona bajyanye imodoka niyo makuru dufite ko mushiki wanjye we yari afiteho akanuro ko makuru ariko nyine ngiye ntako nari mfite kurumva nyine ni igikomere kuba ndinzega n'abishya ntaramubona ntazi ngo asa gute ntazi famiye yiwe
none nyibutsa mbwire papa wawe abura bwa nyuma hano muhe mwaka
ntabwo nabimenya ko ibyo ibi byose ni muri icyenda n'icyenda gutyo
tuyishimire Richard ufite imyaka ingahe ubu ngubu
iyo navutse icyenda gatandatu nibyo nasanze kwiranga mu mukuru ufite 20 n'ingahe n'umunani gusa
mama wawe se aracyariho
atuye
Rwamagana
naho turi hano muri Rwamagana turaturanye
icyo gihe papa wawe mukiba kwa Rwahama yakoraga iki
yari umukanishi afite igaraje ry'imodoka ariko makuru twumva ko yari afite imiryango yo muri mu Bugande ngo nyogokuru yitwaga Narongo akavuga ko hari n'abandi bavandimwe yari afite ngo mu majyaruguru bo kwa se wabo gutyo ariko ngo we bamwitaga Disimasi uwo musaza
mu majyaruguru ni hehe amajyaruguru y'u Rwanda ko ari manini bavugaga yahe majyaruguru bavugaga
hano za Gakenyeri hano za Kivuruga gutyo
yego iryo garaje yari afite muri 1995 mwakwa Rwahama yakoraga amamodoka meza ate ni abakiriya be bari bande
ngo kubera kurumva ngo kuko nanjye nawe ni kwenda tutavuga ikinyarwanda neza arumva yakoraga nk'abagande byanga bikunda njye numva ko yaba yavuye Ubugande aje gushakira ubuzima i Kigali kuko yari afite imodoka y'itagisi za hiyasi nyine
yego hanyuma mama wawe we nawe yaje ava i Bugande cyangwa se akomoka
mama we yaje aturuka mu karere hano muri Rwamagana n'ubundi w'iwabo naho bita Iruhunda
yego
Iruhunda hariya muri za Gishari gutyo nyine
none iyo uvuganye na mama wawe ukamubaza amakuru ya papa wawe ukamubaza uko yagiye kuba ukiri mutoya kugera ko yagiye he yagiye asanze nde yagiye yatumweho nande yagiye gusangira nande
ngo ku amakuru umuntu amukura aho yagerageje gushaka kubikubwiraho akubwira ko nyine ngo yavuye mu rugo rwe ngo agiye kureba ngo iwabo ko barokotse ariko hakaba hari mpamvu nakomeje kubyirukamo cyane uwo wa muntu akubwiye wabwiye iwabo wa mama yabanje kumbwira ko hari utuntu ngo batumvikane tw'amakimbirane ngo tw'iwabo w'umuntu wabaga iwabo wa mama wabaga mu rugo ngo wari umaze kuhaburira umwana wamaze kuhaburira umwana wamaze kwitaba Imana ngo nibwo papa bamaze gushyirwa umwana ngo niba yafashe inzira akagenda urumva niba hari ibintu batumvikanye bakanirwa kwiyakira akigendera natwe nibyo tugira ikibazo kuko mama nta kintu akubwira yageje kukubwira akubwira ati ndeka kuko ukabona kuko nabyuka twigeze kubimubaza kera ashaka kwiyahura yikubita ivide mu mutwe ntiyapfa ariko tugera nyine turihangana turiyakira tuvuga tubwo tukibona mama nawe reka twe kumushyiraho ibintu nk'ibi ngibi tutazamubura niko rero gushakisha iki kiganiro cyane nayo maze n'imyaka myinshi nishaka nawe uskuntu twavuga
nihanganire kubera kumuba muri benshi ariko ngerageza kuha buri wese uburenganzira bwo kugira ngo abone akanya bwo kugira ngo tuvugane muzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera wambwiye ko arafite imodoka ya taxi yakomeje gukora mwakomeje kuyikoresha murayifite mu rugo iyo modoka yagiye iryo garage rikorerwamo nande
iyo modoka yaragiye yarayijyanye yarayijyanye noneho twebwe ikintu cyaducanze numva ikintu cyatumaga tubaza mama ngo bimeze bite twisanze turi mu buzima bubi tumaze kumenya ikinyarwanda twisanze turi mu buzima bubi dutangira kujya tumaza ati se papa bimeze bite kuko twari dutuye aha n'aha tubizi tubona twifashije byagenze gute rero akagihita kubwira ati ndeka ndeka ngo niba ushaka kubaza two nyine ukumva nyine ukuntu ntafite kubivugaho cyane none byagenze gute nyine ukuntu ntashaka kubivugaho urumva twe dufite twe tukiri batoya cyane umubyeyi umwe kubahigira mu mujyi wa Kigali ukuntu ni ibintu bigoye nyine bituma tupushinga tumubaza nyine dusanga aho hantu yarahavuye ntiyatubwiye se barahanyambuye ese ibikoresho nari mfite byagiye aha n'aha kumva nyine hari n'ikibazo gikomeye n'ukuntu ntashaka gutora ngo avuge kugeza ubu ngubu nyine kuba umuntu aba ageze imyaka 28 atazi ngo se ngo yavukanaga n'umuvandimwe se yaratuye mba wumvaga agahinda nyine ukibaza nawe umwana azakubaza ati se sogokuru ninde ukabura icyo umusubiza
birumvikana ndakumva kubera ko nta nk'uko bivuga ntakuzi aho ari ntakuzi niba kiriho ntaguze aho akomoka kugira ngo abazagukomokaho nawe uzababwire inkomoko yabo bamenye abo bari bo akaba ari niyo mpamvu waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tugufashe tukumve kandi tugufashe gushaka turebe uko twahagira umenya irengero rya papa wawe niba arasubiye i Bugande Sande Sylvestre niko yitwaga yari afite igaraje aho ngaho i Kigali atuye kwa Rwahama niba papa wawe Sande Sylvestre akiriho dusabe cyane kugira ngo abakiriho niba akiriho uyu ni wa muntu utantanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo wamubuze ukiri muto umaze imyaka 28 wicara ntubone uwubwira ngo agufashe muri ubwo busore bwawe namubwire uti dawe uzajya kunsabira iki gihe niki uzankwera none ngiki cya gihe mubwire icyumva ushaka kumubwira
ngo sinsambe namubwira niba biteye agahinda ngo tukora mushinga aho yaba ari hose cyaba akora cyose kandi ndanamukunda nubwo namuzi ikindi kintu namushimira nshaka kumubwira abaye ariho papa aho uri hose umenye ko ufite umwana w'umuhungu n'umukobwa barara barira bagusenga bavuga ngo bazakubone tugasaba n'imana ngo mbatsa muduhe n'umunota umwe tumubone ubwo rero papa aho yaba ari hose kaza bambwira kenshi abantu bari bamuzi bamwe na bamwe bambwira ko ndetse na papa icyo nacyo kingeri kuba ntamuzi papa aho uri hose umfashije imana ikamfasha cyangwa se famiye ye n'umuntu baba bavukana ntiyaba ari igisanira cya kure akamenya ko turi mu gahinda kandi tumutegereje tumukeneye twarakuze ngo tugire abana bati mu nda ariko papa aho uri turagukunda n'umukobwa washatse kujyana witonze Jeannette aracyahari kandi nawe ararira iby'ubuzima ari bubi ararira aba bwiza kandi atwishimye adahari papa aho ari hose rero nababonetse muzamubwiye ko tumukunda kandi tumukeneye kandi ko tuzamufunda uko yaba ari kose nta kibazo tumufiteho ibyishimo ni ukubona isura ye tukayimenya gusa tukamenya n'aho yavukaga nibura papa aho uri turagukunda pe yaba njyewe yaba mushiki wanjye na mama mpamya ko gukunda kuko yigeze kudukira tubwira ati turamubabaza waragiye utamubabaje
komera rishaka komera twishimire komera amarira yawe ndayumva kandi ndayakira ndagukomeza ndagukomeza wowe na mushiki wawe uwitonze Jeanette mwakuze mutabona umubyeyi wanyu mutaza hari umubyeyi wanyu Sandy Sylvestre ndasaba cyane umuntu wese waba waramumenye waba umuzi wamubonye aho kwarwa hamaho yarafite igaraje hafi aho waba wese amuza mukomokaho waba ari umuvandimwe we azamenye ko yasize abana n'umugore batuye i Rwamagana bamwifuza bamukunda tushimire
cyane yego yaba ari
hose
jewe n'ibyo mfitete nabigurishije kuko njya kumureba kuko nanezerwa ko nta kintu kiruta umubyeyi buriya arabenda kuwugize imyaka 20 nawe udafite uwo atagira ikibazo cyawe udafite uwo akugisha inama ababyeyi bamuha bagira inshingano nyinshi ariko papa we afite ikipe yakumutiza kuvuga ati akandi cyangwa se ikomera yabikomeye muri iyo si kuba nta mubyeyi naho ubuzima bugeze muri iki gihe udafite umuntu wakugira n'inama w'umutumwe aho yaba ari hose
ndakumva kandi n'abandi babyeyi barakumva ababyeyi mwabyaye numva agahinda k'uyu mwana w'umuhungu Richard twishimire mu gira impuhwe za kibyeyi z'umuntu niba muzi aho papa we Sandy Sylvestre aherereye nibutse ko yari umukanishi yari afite igaraje rikomeye hafi yo kwa Rwahama aho yaratuye naho ngaho hafi ya Stade Amahoro ngaho rero tuyishimiye ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagukomeje komeza utegereze wizeye ngaho rero amahoro y'Imana komera
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kimpege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Inkuru ndende ya gasaro Kaburaga mu mwaka w'1996 igihe inkambi z'impunzi zari mu cyahoze cyitwa Zaire zaterwaga mu muryango wari warahungiye i Bukavu wanyuze wari kare ujya Masisi ugera ikisangana ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruye mu Rwanda bagaruwe n'ingabo za FPR Inkotanyi abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i Masisi kugera ikisangani n'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we Ingabire Regine niwe tuganira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo
hari abavandimwe banjye na twabuze twarababuze burundu ntituzi grace yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi
mwababuriye he
muri Kongo
mu wuhe mwaka
gusese nko muri 1996
abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande nayaye
hari yavurije Christine yari umukobwa mukuru akaba Umuhire Gilbert umubyeyi Florence n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakire hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyirantezimana Esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa Ategekimana Veronique noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyesha
mbwira mutandukana muri 1996 mwari hehe mwatandukaniye he
twari mu mashyamba ya Kongo
ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tsingitingi mwari mbanda
bitaga katurebera ni hafi ya twendaga kugera Kisangana
we ntabwo uhibuka neza
nari ndi mutoya
wari ufite nk'imyaka ingahe
njye navukiye muri 1985 urumva icyo gihe nari ndi muri
wari ufite cumi n'umwe ubu yari ufite imyaka
cumi n'umwe nibyo
none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana
twabanje kubura uwitwa Christine niwe twabuze bwa mbere tukigera i Masisi tubura Christina umukiye yavurisha noneho turakomeza nuko kugenda twarageze iwarikare tubura umuhire Gilbert turakomeza twendaga kugera Kisangani bari batubwiye ko tugiye Kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hashize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye bayisenye ari mu rukerera ubwo aho ngaho nibwo twabuze nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirantezi twarahinaga tukavuga Nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine ubwo twababuze muri icyo gitondo nyine basenyera inkambi bucya turi bujye Kisangani
uwo mwana muto yuvuga ni Mutangampundu
Makiri ariko yari uruhinja mama yari amuhetse
kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirandezi ariko
mbere yuko muhunga mwari mutuyehe mu Rwanda
ku Kibuye mu Rutsiro akarere muri komine Rutsiro umurenge wa yari segiteri Gihango
muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana
yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byagiraga aho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabura na place yabo mwari kumwe ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabagaze yari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca Imasisi tugera Imasisi nyine Imasisi kuhamenya ko ari Imasisi hoho twahasanze abantu bavuga Ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri Masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukivuye Imasisi niho twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nka umwana w'imyaka 11 kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere Imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipresiza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira guca mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho babandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira ugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana bagakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bava cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambira ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda.
Ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'uko mwagiye muburana. Wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi, uwo ntiyavuze Kristo.
Ni ukuvuga ngo tutagenze imashishi turahacumbika, ariko intambara nyine ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava. Turakomeza tukihava rero gutyo, ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo. Mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba, ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura.
Mumubuze munikomereze.
Twaramubuze, ababyeyi batangira kurangisha bararangisha tubura kazi neza turayibura, kuko hari abagaga mu mazi, hari ibiti byagwagaho bagapfa, hari abo bicaga nyine ntitwamenya klase ye. Ariko ubwo hariho n'igihe mwamuburanaga mugakomeza mukagenda, hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye. Ariko we twaragiye, wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze, reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura.
Umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera hitwa Walikale. Mwayo mashamba ya Walikale niho Gilbert yaguye.
Nawe muramushakisha muramubura?
Nawe turamushakisha turamubura. Ntituzi niba yarapfuye, ntituzi niba ibayeho, niba yararokotse, niba atararokotse, nta n'uwo twabonye guhamakuru wenda ngo batubwire ngo yarapfuye.
Ikisangani niho mwaburiye benshi, kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe, niho watandukaniye na murumuna wa buriya mutangampundu makora tabikira umwana birumvikana
neza cyane cyane
na
Florence umubyeyi n'uwitwa Uwumukiza nako uwitwa Nyirantezi Nyiranimana Esperance
wari umukozi wanyu.
Yego.
Kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe, ni ukubera ko habaye igitero, habaye ikintu cyo guhinda abantu bakibikira icyarimwe bakagigana.
Habaye igitero cyo kwica abantu, nuko nyine abantu bariruka. Twedungewe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye, duca iruhande rumwe nabo turababura. Tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko bishobora kuburana mu kugera mukabonana. Ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahaze inzira zo gucyura abantu, ariko ubu ntitwababona.
Icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
mu Rwanda. Ibadukusanyirije hamwe, bamwe barataha straight away, abandi tujya muri transit ikisangani, noneho nyuma yaho turataha.
Biba bimeze gute, wumva umeze ute, mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo? Igihe mwuriraga indege mutashye, mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano, mu mutima wawe ni iki cyari kirimo?
Nyine twatahagaho ukeka ati wenda sere baba baratashye. Tugeze mu Rwanda nabwo turababura, tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaye, nubwo duhita twumva ko nyine basigaye.
Ubu ni bwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe? Ni bwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye, cyangwa se wari warashakishije ukundi, wari warabivuze ukundi?
Aho nyine urumva haje ikintu kimeze nk'umwijima, ni ubwa mbere nta gitangazo.
Kuba uyu munsi mpakiriye mu kiganiro Agasaro ka Buraga ko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27, ukaba ushoboye kubashakisha, yumva umeze ute? Niba bakumva ni iki wababwira muri kano kanya?
Icyo nababwira ni uko turabakunda, umuryango urabakunda, turabakumbuye. Hari n'umuriho byadushimisha kumubona.
wakoze cyane kufata uyu mwanya kugira ngo udusangize iyo nkuru ndende ushakisha abavandimwe bawe nongere mbibutse ndezira ko nabafashe neza hari yankurije Christine hari umukire Gilbert hari umubyeyi Florence mutangampundu Immaculée wari uruhinja mama wawe hategeka Imana Veronica na Esperance Nyirantezimana wabakoreraga wabamenya rero yadufasha no kujya muri Amerika kugira ngo tubahuze na Ingabire muvandimwe wabo umwana wabo Ingabire Regine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga nkifurije amahoro y'Imana. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga hamwe mu gitangira kutwumva namwe mwese noneho mbatumire mwese mwitangiye radio Ijwi rya Amerika. Tekereza gukura nta mubyeyi wawe n'umwe muri kumwe, wabaza amakuru ya papa wawe bakakubwira ko atakiriho, wabaza aya mama wawe bakakubwira ko ashobora kuba akiriho ariko ko adashobora kukubona. Ndakira ni umufasha Emmanuel atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Kadobogo.
Banje kuwashimira Imana aho umugisha numvaga bitazangira aho niba niba ngo munda kumva ngo uburyo umufasha abandi nagerageye gutekereza kenshi ngo nanjye nzi ariko nabona imbaraga nyine ndi gushakisha umuryango nakuriye kwa nyogukuruza kubyara mama muzima mu myaka itatu hagati itatu nini niyo ngereranije nyine kuko nende umwana none ntabwo mbere yo kongereranya ndagereranya kuvuga ngo nari na papa nawe ntabwo muzi. Nagerageje kubaza uwo mukecuru wandeze nyine akaba adashaka kubivugaho cyane ariko ambwira yuko ayabashije ku mama keye kwa nyogokuru ubwo ni aho mama avuka bari bishoboye uburyo mama yaje kwishyingira aho bita Gasabo numvaga bamwe ngo ni za Gasabo iyo mbaje abandi baravuga ngo ni za Mugambazi gutyo ariko ngo ni ikibazo cyitwa Gasabo noneho ngo umunsi ngo nyogokuru agiye gusura umukobwa we yabyaye ngasanga babayeho nabi noneho nibwo ngo ahita ampeka aravuga sigaho ngwino ubwo ntekereza ko na nyuma yaho ayo makuba yo mu Rwanda yaje kuba ubwo ibyo ngibyo nibyo nabwiwe nyine
yego
nta yandi makuru yanjye nzi umubyeyi wanjye mubyara ayo makuru uwo mukecuru yitabye Imana bwa 2018 ariko ntakeneye yambwiraga kenshi amwe ngo bimutera agahinda ubwo noneho tugiye wenda ku byerekeye noneho mama we mama ubwo yongeranye nyimero ukabona mu myaka nk'itatu hagati nine gutyo muri za 97 yongeranye na 6 gutyo aho ngaho mperuka numva ukuntu bambwiye ngo yari yaje aje gufata ngo ibyangombwa ngo barabimuntu kutegenga komine ngo niyo yatangaga ibyangombwa kugira ngo umuntu agende yakoreraga mu bucuruzi muri Gatsibo ubu ni Gatsibo akabarore aho bitaga mu isatsi ngo ni mu kaje
none se niyo mufasha tugende buhoro kugira ngo inkuru yumvikane neza urambwira ko utazi mama wawe utazi papa wawe kubera yuko nyogokuru wawe yaje akagutwara akakuvanaho mama wawe yari yarashatse ariho wambwiye ko ari Mugambazi Gambazi ya kera ariko kugira ngo byumvikane neza wowe wavutse ryari
mbo nakuvuga ngo nakuze nabyo nabizi ko nabonaga bandikishe 94 ariko hari ifishi nize kubona banyinjije nkaza n'96 nabonye 93 mu kwezi kwa gatanu ku tariki 26
ariko se itariki yemewe nimba ufite amatariki menshi wavukiye ahubwo mu kuvuga yuko leta yafashe itariki imwe itariki yemewe wavukiyeho ni iyi
no kuvuga ngo muri leta ibiri kwiranga mu yanjye ni ya mbere y'ukwa mbere 94 kuko nakuze aribyo nandikisha mu ishuri ako nyuma naje gucukumbura nyuma yo gutandukanya nyine umubyeyi uwo mukecuru nyabukuru yitabye Imana hari udupapuro nagiye nsukumbura nza kutabona hasi mu isanduku ukuntu nyine nakabonye mbona handiteho imyirondoro yanjye mupapa nsaba Imana mama dukuza Imana noneho amazina yanjye niyo mufasha cy'amavuko 1993
ako gapapuro karakomeye cyane kubera ko wahise ubonaho amazina ya papa wawe na mama wawe. Mama wawe yitwa Dukuzimana, nta rindi zina ryanditseho?
Oya, naryo gusa nahuraga n'aho biganye nawe umva bamwita Jean Gaz, ariko kuri ako gapapuro yewe no kurangamuna nigeze kubona
naho papa wawe we nta rindi zina wamenye yaba afite?
Oya, ntaryo yaba no ku ishuri aho banyandikishaga nk'igihe baje mwe barandika ko namwe bigeze kubabaza umva bavuga ngo navuke za Gasabo, nta rindi zina n'ibyo ngibyo gusa.
Ariko se bakubwira ko wavukiye mu cyahoze cyitwa Gasabo cyangwa wavukiye mu cyahoze cyitwa Mugambazi, nabyo bigomba kumvita?
Oya, ni ukuvuga ngo icyo gihe bambaruzaga ndibuka ko bavuze ngo navukiye ngo umusozi wa Gasabo, ariko niyo mbajije na nk'abahoze ari inshuti za mama cyangwa se n'abo mu muryango cyane cyane mirutse nko kubaza umubare inshuti ya muko icyo gihe nashakishaga n'ifoto ye byibura ndimo ndababaza noneho ndi kubaza se kumva mwari inshuti nta makuru byibura muzi arenze kuy'abandi. Arambwira ngo nizamugambaza ngo mu by'ukuri we ntabwo yigeze ajyayo ngo ariko nizamugambaza avuga buriya ngo nizamugambaza donc ntabwo aba ari shuwa donc ngo aratekinga avuge ngo nahana.
None se niyo mufasha Mugambazi ko atari kure ya Kigali? Mugambazi ntabwo ari kure, ushatse wagenda n'amaguru ukajya kuhatembera ukabaza niba nta muntu witwa Nsabimana bahazi, ukabaza nimba nta muntu witwa Dukuzimana wahashatse. Ntabwo habura umuntu n'umwe wavuga yuko abo bantu abazi, cyane cyane ko niba ari ahantu bari batuye muri za 1996 nta kintu na kimwe.
No kuvuga ngo icyo gihe nyogokuru avuga ati ntabwo musiga, abwira umukobwa nyine akanteka na mama yaramujyanye, ari nabwo nazaga mu rugo niba amakuru ntabwo mbanyaze neza, ariko papa donc sogokuru yaje kwitaba Imana na n'uwo mukecuru nawe aza kwitaba Imana none ubwo basigara ari imfubyi nawe, ari nabwo nyogokuru rwahitaga amfasha ubwo njya kurererwa aho ngaho gutyo noneho mama nawe atangira gushakisha ubuzima ajya gucuruza acururiza iburasirazuba. None ikintu cyatumye rero nshakisha amakuru cyane abantu bancaga intege kubera yuko uburyo mama yaba yarazimiyemo ntabwo bwumvikanwaho. Bamwe baravuga ngo kuko nta byangombwa yari afite icyo gihe komini yatangaga, ashobora kuba ari mu gihe barwanyaga niba ari nk'interahamwe ngo bakoze umupfumu ngo bakabajyana nijoro.
Ubwo ni mu gihe cyo kurwanya abacengezi?
Yego. Noneho hari n'umugabo ngo yari yarashatse bitaga niba ari Ngeruka, usohoka ari Ngeruka muri iyo minsi ngo nawe ngo bari bamujyanye we ngo arwaye ikirenge bamusiga mu nzu. Noneho ari nabwo nyuma yaje gushaka icyangombwa ndibuka ko numvaga bavuga ngo umukecuru nyogokuruza yamubwiye ati wagumye ukorera umwana wawe, undi aravuga ati nasizeho imari yanjye ari ibishobora kwangirika kuko ngo arafite iduka rinini cyane aho mukaje mu kabarore nyine. Ubwo aragenda ni icyo gihe bamuheruka n'abantu bagatanga inkuru ngo ni ubwo buryo ngo yasanga nijoro atakiye mu modoka n'abandi. Hari umugabo wa nyirasenge wajya gukunda gucumbikishayo imari, niyo duhaye iyo nkuru ubundi akavuga ngo abantu ngo bamugirira ishyari ngo baramwicira nyinaho ugasanga nta makuru ari donc bahurizaho abona n'abantu bakambwira ati ushobora gusanga kuko abamwishishije bahari ugasanga nawe ugiyeho bakugiye nabi byihore by'imiryango ibishaka niba harazaza noneho abandi nabo bakavuga ngo bari bagiye ngo kumwica noneho ngo arisonaba uburyo ari imfubyi ngo baramurokora ngo baramujyana ngo bamugira ngo umugore ngo noneho ngo nyuma yaho ngo hari ukuntu ngo babigenjeje baramuroga ngo ku buryo ngo bamwibagiza ngo umuryango we nyine ugasanga ni inkuru y'izo ngizo nagiye nacyo ku buryo butandukanye ariko nyuma yaho nko muri za bibiri onitamarume ngo nawe yari arimo ashakisha ubuzima ngo za Nyagatare yambwiye ko ari za rw'imiyaga bahuriye ngo barahura ngo ariko ngo amubona arindiwe umutekano cyane ngo adashobora kwerekana ko ari umuntu baziranye ngo ariko aca ku ruhande ngo barabonana bamuha n'amafaranga ngo amubwira ngo uburyo cya nkumbuye ngo azaza kureba umwana ngo azaza kureba ibishoboka byose ngo aramubwira ngo atuhuze iki gihe mesaje mu rugo n'umuse babivuga ni naho bongeye kugira icyizere ko yaba akiriho noneho nyuma yayo ejo bundi muri makumyabiri nanjye kongera gushyira imbaraga ngo mushakishe ambwira uburyo kibamuganaga ngo kugera muri za demeri dishi ngo kuri telefone ngo ari gusiganya ngo kuzaza kundeba ngo ariko ngo aza guta telefone yongeye kuyisubiza guswapa ategereza ko umuntu yazongera kumuhamagara arahewe kumva uyu munsi ndi mu myaka 30 amaze igihe navukiye ntabwo wenda nakabaye ndi umwana uri bwoko wenda nashyize umubyeyi ariko nyine muri ngimbi babindi mubingira timide cyane akenshi nk'abandi bari kuganira bavuga imiryango yabo ngiye nkibuka ko mbarwa nk'umuntu utagira aho mba nyine nkumva hari ukuntu binjemye cyane
birumvikana agahinda kawe ndakumva abana benshi bameze nkawe badafite ababyeyi birababangamira ariko nicyo tubereho hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tubafashe indizera yuko Dukuzimana Jeanne d'Arc niyo mazina ya mama wawe niba mama wawe akumva muri kano kanya ngo uyu wa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo yandike mu munota umwe gusa amasegonda 60 mama wawe niba akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira niyo mufasha
mama wanjye niba yumva ikintu namubwira ntabwo nigeze ngira amahirwe kugira umuntu nita mama ni ukuvuga ngo mubonye nanezerwa kurushaho mva ko ntekanye meze nk'abandi bana hari byinshi numva mfitiye amatsiko nakamubaza kandi ahari ndamusabira umukino nawe imana ikunyuze igihe cyose mba nsenga mvuga ni n'ubwo bwose uko nakuze ntabwo nigeze umuteza urubwa nawe na niyandarike nagerageje kwitwararika rwose ntabwo navuga ngo namukoresheje agaciro ahari rero nifuza ko byibura yanyigaragariza nkamubona numvise ko ashobora kuba ari mu butamwemera wenda kuboka ngo abe yabonana n'abandi atirisite njyewe nkamenya ko anariho gusa byamfasha
urakoze cyane nimufasha Emmanuel kuba uje gushaka umubyeyi wawe ubwo ukomeze utegereze wizeye tuzaguhamagara nitugira icyo tugeraho ntagataho nkwifurije amahoro y'Imana urakoze cyane ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro cyanyu nibyo nifuza ko mwakigira icyanyu kuko radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001-2-2-7-4-6-4-6 nongera imisubiremo 001-2-2-7-4-6-4-6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Ishimiyimana.